sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataa galgal sa'aatii 2:10 akka haga sa'aatii 3 metirbaandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa dabarsuun kaarraa kun mantan jalqabna. Babaroo Xoolee arguyyaan wiixata caamsaan 30 bari 2016 tti qophii VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa televizyiinii fi raadiyooniin dabruu jirtu caqasuu jirtanii Ansoora Haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akka mooltan arra guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti ayyaana guyyaa gootootaatu ayyaaneffame oole.
Itoophiyaatti qormaatii kutaa 12 arda akkuma jalqabaniin qaata hatame jedhaniitiin hambisanii ministerii barnootaa dhiifama gaafate eenyutti ateetiin intarneetii irratti facaase gaafiin isaanii maan dhihaadiga guyyaa dheengaddaa gan 25 biyyi bulchuun jalqabu ulfeeffate Ameerikaa takkumammaa jenne guyyaan Memorial Day yookaan ammoo guyyaa waraana Ameerikaa lolu keessa jiruuf lolu keessa lubbuu dhabee fi waan gargaraatiin biyya sana wabaa jedhaniitiin itti galateeffatanii hojii isaan leen qaabatan waan ardisanii qopheessan keessaa akka tokko oduu tasaana namo.
Arra guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaa goototaatu ayyaaneffamee oole. Dhiirotaaf dubartoota biyyattii waraana keessatti utuu biyya isaanii tajaajilanii wareegamaniif kabajaa kennuuf guyyaa goototaa ayyaaneffamu kana ilaalchisuudhaan pireezidaantiin biyyattii Baraak Obaamaa bakka awwaalcha gootota biyyoolessaa kan handaara Waashingteen jiru Arlington National Cemetery jedhamutti argamuudhaan bissi abaaboo awwaalcha loltuu maqaan hin beekamne irra kaa'anii jiran. Haasawaa dhageessisan keessattis biyyi tokko kan ittiin mul'attu namoota guddistee baafattuun qofatoon taane namoota yaadattuun ta'ullee dubbatanii jiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishaarraa kanatti fuuleffata booda dhiyeessina. Yabalawwan yookaan immoo markabawwan godaantota fe'atanii namoota seera ala godaantota deddeebisaniin Liibiyaa irraa gara Awurooppaatti oofamaa turan galaana Mediteraaniyaan keessatti nyaatamuu isaaniitiin namoonni 700 lakkaa'aman dhumuun oolle jedhamee sodaatamaa jira. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti bubbee qilleensaaf dhahaa bishaanii hamaa 7 dabrerraa kan ka'e yabalawwan 3 walitti aananii roobi kamisaaf jimaata nyaatamaniin dhiirota dubartootaa fi ijoollee dabalee walumaa galatti namoonni 700 gaan dhabamuun oollee jedhamee jira. Balaan kun yeroo waggaa tokko as keessatti sa'amaadha jedhamee jira. Imaltoonni balaa kanaan deemanis godaantota biyyoota Afrikaa irraa gara Awurooppaatti godaanuu yaalan ta'uunis beekamee jira. Manni murtii waraanaa kan Somaaliyaa haleellaa boombii xayyaara imaltootaa kan daandii qilleensaa daaloo irratti raawwatame wajjin yakka walqabateen namoota 10 irratti adabbii muree jira. Kanneen keessaa namoota 2 irratti jechuun miseensota Al-Shabaab kataan Abdi Weli Mohammed Maa'oo fi Araa'is Hashii Abdi irratti hidhaa umrii guutuutu murame. Abdi Weliin hojjetaa dirree xayyaara Moqdishoo ture. Hoogganaan mana murtii waraanaa Somaaliyaa Hassan Ali Nuur Shute yeroo adabbiin kun irratti murametti ibsa kennaniin viidiyoolee to'annaa waraabbiitiin dabalee ragaaleen dhiyaatan martinu jarreen kun haleellaa xayyaarichaa keessa harka qabaachuu isaanii agarsiisaa jiranii jiru. Boombiin kompiitara laaptooppii keessatti hidhame xayyaara Somaaliyaa gara Jibuutiitti imaluudhaaf ture keessaa galfame sun xayyaarichi akkuma ka'e daqiiqaa 20 keessatti kan dhoye yoo ta'u nama kompiitaricha qabatee seenee dabalee nama tokko qofatu ajjeefame. Qaama walakkeessa xayyaarichaa immoo uree bahee ture. Namoonni irra turan 74 akkasumas hojjetoonni xayyaarichaa garuu utuu lubbuun dhabiin afuun isaanii beekamee jira. Haleellaan kun baatii guraan dhalaa keessa kan gaggeessame yoo ta'u garee Al-Shabaabtu itti gaafatama labsatee ture. Hoogganaan abbaa irree Chaad duraanii Isenee Hebree yeroo bulchiisa isaanii waggoota 8 keessatti miidhaalee raawwatanitti yakkamanii hidhaan umrii guutuutti muramee jira. Kan Senegaal keessa taa'anii arraa mana murtiif dhiyaatan manni murtii addaa Senegaal jiru pireezidaanticha Chaad duraanii kana Abreen yakka waraanaa, yakka farra namoomaaf, yakka dararaatiin kan himataman ta'uu beeksisee jira. Kanneen keessaa tokko murtii seeraa alaatiin namoota ajjeesuu kan of keessaa qabu ta'us dubbatee jira. Ajjechaalee namoota hedduu baroota mootummaa isaanii jechuun bara 1982 irraa agaa bara 1990 geggeessametti itti gaafatamu akka ta'an kan manni murtii kun dubbate. Kana malees dubartii hidhamtuu turte tokko si'a afur gudeeduun isaaniis kan irratti mirkanaa'e ta'uu manni murtii kun beeksisee jira. Namoota habreen yakka irratti raawwataniif maatiilee isaanii waliin kan dhiyeenyatti hojjechuuf qorachuudhaan ragaalee mana murtiitti dhiyeesse gareen mirga dhala namaa Human Rights Watch yeroon itti mootummoonni abbaa irree uummata irratti yakka suukanneessaa raawwatanii qabeenyaa sassaamuudhaan gara biyya alaatti dhiyeessanii jireenya qananii jiraatan dhumachaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Pirezidaantiin Gaambiyaa Yaayaa Jamee dhiittaa mirga dhala namaa biyya isaanii keessatti ammaataa dhufe ilaalchisee qeeqa dhiyaataa jirurraa gurra cuqqaallatanii jiru jechuudhaan Amnistii Internaashinaal beeksisee jira. Waajjira Amnistii Internaashinaal kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti daayireektarri dhimma hariiroo mootummaa Adootii Akwee jaarmiyaan isaaniif gurmuleen mirga dhala namaa kabiroon dhiittaa mirga mootummaa Yaayaa Jameetiin geggeessamaa jiru san kan gabaasuutti fufu ta'uu dubbatanii jiran. Qabsaawwan siyaasaa kagaree mormituu Soolo Sandberg to'annaa poolisii biyyattii jalatuu jiru du'uusaa ilaalchise akka qorannaan sadarkaa addunyaa geggeessamu waamicha barreessaa muummichi ka tokkummaa mootummootaa Baankii Muuniif Amnistii Internaashinaal dhiyeessanii booda kan oduun kun bahe. Maali keessatti aleellaa riphinsaa kaleessa geggeessameen loltoonni humna nageegumsa tokkummaa mootummootaa shan ajjeesamuuf kabiraan tokko madaa'u tokkummaa mootummootaa beeksisee jira. Qaama humna nagaatiif sabatinsaa tokkummaa mootummootaa kataan loltoonni toggoo kun utuu konkolaataa waraanaatiin deemanii walakkeessa Maali Savaareerraa gama lixaatti kiiloomeetira 30 irratti aleellaan kun irratti geggeessame jedhamee jira. Aleellaa kanaaf agammaatti kan itti gaafatama fudhatee jiru. Barreessaan muummichi ka tokkummaa mootummootaa Baankii Muun karaa dubbi himaa isaanii dhaamsa dabarsaniin ajjechaa kana balaaleffatanii nageenyaaf tasgabbii biyya sanaatiif rakkoolee hamoof sodaachisoo ta'an keessaa tokko shororkeessummaadha jedhanii jiru. Oduu namaaf qabnu kanu.
Tamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaadi geeggannaa 25 Itoophiyaa bulchuu jalqabu guyyaa dheengaddaa ol feeffate Iskindir Fireewu Finfinnee oduu taana nu erge tujube.
Sirna isteediyeemii Finfinnee keessatti kabajame irratti kan argaman muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany waggoota 25 darban injifannoo hedduu galmeessamuusaa tuqan. Ayyaanni waggaa 25ffaa kunis injifannoowwan kana boodatti deebi'anii akka ilaalaniif carraa kennaa jedhan. Bara 1983 dura ka turte Itoophiyaa haaraadha kan ittiin jedhan Itoophiyaa see ammaa waliin ennaa wal bira qabanii ilaalan muummichi ministeericha dameewwan adda addaan eegumsa heeraa kan argatan jijjiiramni hedduun argamuu isaanii ibsan.
Kan sirna federaalaa hojiirra oolche heerri Rippaabilikii Dimokiraatii Federaalaa Itoophiyaa gaaffii eenyummaa uummataa kan bara baay'ee guutummaatti deebisuusaa dabalate mirgi dimokiraasii fi misoomaa lammiiwwanii otoo hin hanqatin akka kabajaman gochuudhaan beekannaa fi eegumsa godhaaf jira. Biyyattii keessatti nageenyi waariinsa qabu akka buufatuuf kan wabii qabuu fi sirna dimokiraasii mootummaa paartii hedduu akka diriirfamuu fi guddinni ariifachiisaa kan haqaa walitti hin cinnee fi marti nu irraa fayyadamu akka mirkanaa'u taasiseera.
Itoophiyaan daandii guddinaaf jijjiiramaa boodatti deebi'uu hin dandeenye qabattee jedhan Obbo Hayilamaariyaam. Warreen waraana irratti madaa'an galateeffachuudhaan badii hamaa yoo hin hojjennu ta'eef olaantummaa uummata keenyaa hin gannu taanaan biyyi keenya daandii guddina waariinsa injifannoo tokkorraa kabirootti tarkaanfaturra buutee jirti jedhan. Mormitoonni hagi tokko akka amananitti garuu jijjiiramni argame jedhan hin jiru. Itti aanaa dura ta'an paartii Madrak Dr. Mararaa Guddinaa mormitoota kana keessaa tokko injifannoo tarreessurra of qoruutu irra wayyaa jedhu guddinni dinagdee Ihaadeg faarsu dhugaa miti jedhaniiru.
Nunku dinagdee jedhamu dachii Oromoo jedhamu kanaa qotee bulaa Oromooti deebistee kennaa turte darginillee. Amma oo laaltee lafti darbiin kun illee bal'atee saba keenyarraa fudhatamaa jira. Isaanichi lafaa bal'atee deemaa jira. Warri guddate bari guddate jedhanii odeeffamaa jiru kun warri hoogii ijaarrachaa jiru kun warra mootummaatti dhiyaatee mootummaa ergamaa jirudha. Warri mootummaatti dhiyaate dhuguma jireenyi isaanii jijjiirameera. Mana gaarii keessa jiraatu, makiinaa gaarii oofaa jiru, buddeena gaarii nyaatu, itti tolee jira. Sabni miiloonota meeqaan lakkaa'amu sabni keenya garuu iddoo baay'eetti waan nyaatu dhabee mana barumsaa hedduu bareeda waan nyaatu dhabee ijoolleen dhannoodhaan kuftu jettu.
Nama siyaasaa kataan obbo Lidatuun carraa ayyaana kanaatiin bu'aaf kasaaraa jiru waliin madaaluun barbaachisaadha jedhu.
ጥልካሬውን የበለጠ አጠናክሮ መቀጠል ጉርለቱን ደግሞ ለማሟላትና ለማስተካከል መጣ
ሲምናጅሩ ጀበሰኒ እትፉፉ ሃንቂናጅሩ ሞስሬሰኒ ጉቱ ፍተታፈቹ ደመሌ ከለቲ መራን ቡዋቀበሰተ ኤራ እንጀድዋን ሆጀቱ ነጥምፈካቱ ያዲግ ገማሲያሳን ወንድኒ ሆጀቴ ወረቃራ ዋንደር በይንፈካቱ አካያደኮቲ ኢንማዩ ቢየቲ ካነከሰቲ ሞቱማ ዲሞክራሲ ፊ ምርግነማ አካ ካባጀሙ በርባዱሚቲ
አያን ሰንበተ ደርቤ ኦጂወን ኢሃዴግ ከንትፋርፈማን ኬሳ ቶኮ ጀቹዳን እስክንድር ፍሬው ፍንፍኔራ ገባሴራ
ታምዘ ቀሶ ጀርታን ተራዱን ቪኦኤ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ኮፒቴ ነጊ ጀልቀምኔ ገርደጊቃ ኩዳኒ ላማ ቶኮ ያው ጅራ ሆነ ፈደበር Kormaati biyyoolessa Itiyoophiyaa ijoollee kutaa 12 arda akkuma jalqabaniin hambisan. Akka ministerii barnoota federaalaa obbo Shuguxee Shifarraa jedhutti qormaati kunniin waan hatameef hambisan. Ittaanaan biiroo barnoota Oromiyaalleen qormaati hatameetiin hafuun mirkana jedha. Waan qormaati kutaa 12 kabaraan hambise homakka akka maqeeffatan. Gam tokkoon barattoota Oromiyaa baran haga guddaan waan hin baratinii fi akka qormaata duratti dheeressan maatii qabsaa'ota Oromootii fi namni hedduun maqaa Oromoo pirootestu kaan ammoo mormii Oromoo jedhuun mootummaa federaalaatiif naannolee gaafate irratti didanii jennaan qormaata hatanii interneetii irratti facaasan jedha. Wanti mirkanaa ammoo dhiyootanaayyuu gaafileen hedduun qormaata biyyoolessaa kabarana jedhanii feesbuukii fi sabquunnamtii akka akka irratti gaafiillee waliin deebii fi gaafiillee waliin facaasan hedduutti mumullata. Wamtaateef uyyuu hafiitiin qormaati biyyoolessaa kutaa 12 kabarana ministeera biyyoolessaa obbo Shuguxeetu arda labse. Tanarratti gaazexeessaan VOA Iskindir Fireyoo ministeera kana wagaafatee jennaan wanta akkana kun waan asiin durallee ittiin arganillee hin beekne waan hamilee nam cabsaati qormaati barana kutaa 12 hambisanii jedha.
ሙሉ ለሙሉ ትክክለኛ ፈተና በዌብሳይት ላይ ወጣ ሆኖ አግኝተነዋል። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሌሎች ፈተናዎችን ማስቀጠል ተገቢ መስሎ ስላልተሰማ
አከነ ጀል ሚኒስትሪ ኩንን አኩም ጅሩቱ ቆርማት ማርሳ ኢንተርኔት ይረት ባይን ወልፈካቴ አርገነ ተናፉዩ ቆርማቲ ታኑ ከነሙን በርባጭ ሳሚቲ ጀነቲኑ በነ ቆርማት ሚዲያ ረት ባይ ከነኑን በርባጭ ሳሚቲ ተናፊ ቆርማት ጉያ አፍራን ዱፋኒ ወልጣን ሳኒቲን ከነኒ ያዳምነ ጀነ ማቲ ፍጆል ለለቲ ኡመት ቢተናለ ቲምነ ጀነ Akka barataan tokko jedhutti ammoo eegumni qormaata fixe akka lammeessoo fudhachuu fi ittiin deebine miidiyaa yookaan sabquunnamtii caqasnu nutti himanii jedha. Akka barataan kun gaazexeessaa VOA Iskindir Fireyoo Finfinneetti itti himetti ijoolleen gaafii qormaata gaafii fi deebiillee waliin argatanillee hedduu. Oduu akka qormaati hatam dubbatan eegi baate abubbulti. Taatullee akka qormaata kana seerumaan fulaa poolisiin jirtutti argam malee hatam jechuun akka hin danda'amne tanaafillee kaleellee akkana jechuun dubbate obbo Shuguxee.
እስካሁን ድረስ ወጡ የተባሉ መረጃዎች በሙሉ የተሳሳቱና ሽብር ለመፍጠር ሆን ተብሎ የሚረጩ መሆናቸውን ወላጆች በመገንዘብ ልጆቻቸውን እንዲመጡ
አካን ጀል ሚኒስትሪ ኩንን ኦዱን አገማን ዱራት ባቱን እንዳራፊ ብየ ነገዶ ውፏን ባቴፊ ማቴፊ ጆሌ ድጉጉር ሲቲ ጀነኒቲን ኦዴሰን ማቴን ተነቤከኒ ኢጆሌ ሳኒ ጎርፈቹ መለን ኢጆሌን ተኑም ቤከኒ ከሩም ቆጳ ከሩማ ቀበና ሱኒኒ ከሩማ እትቆጳን ሱኒኒ ቆርማታ ፉደቹ መለኒ ጀቹን ዱበተኒ ጀዳ ኦቦ ሽጉጥ ካሌ አዶ ኢብሰርዳ ከኒም ባሲኒዩ ኦቦ ሽጉጥ አሞ ድጉጉር ዳላቴፊ መቃ ሚኒስተር በርኖታቲን ዲፋ gaafate abbaan gurbaa isaa finfinnee sabbataa barsiifatu tokkolleen wanti akkanaa kun qormaatii hafuun kunin waan qalbii nam tuqaa waan amileellee nam tuqaa jedha.
እኔ ሞራል የተነካ ምልህ እንደ ዜጋ ሳስበው በአራት አቅጣጫ ነው ያየሁት ይህንን ጥፋት ይህንን ስህተት የማየውና አንደኛው የኔ የልጅ ሞራል
አከነጀረ ዋንት ኩነኒ ዋኒ ሐመሌ ናምቱቃቲ በለሳ ፊ ድጎንጎራ ካና ካና ገማ አፉሪኒ ላልተኮ ሐመሌ በራታ ዋናምቱቃቲ ከበርሲሳለን ቱቃ ካናሞ ሞቱማን ሆሪ ሀጋኑ ጋውባሴ ከሳሩኑ ይዋናምቱቃቲ ማቲን ሄዱ ገደጀ ነመ ሄዱቱ አከካናን ገደ ሀጊቶክም ቦሃ ዩጀዳ ባንኩን ቆርማት በራና ሲላ እጆለኩ ምድብ ሄዱት ፍለቹፋ ማልጀዳኒ ቆርማቴ ኩን ነሐፉን አጋሚ ጆለ ረክስ ጀዴቲን ሬፉ ኢታና ትጋፈታማ ቢሮ በርኖት ሮሚያ ኦቦ ፊት አበራ ፍንፍነት ብልብሌ ዱብስ ታንጫላሞ ቆርማቴ ኩን ሀታሙን ኤኑታቴ ማልጣገተን ጀናን
አቱን ለበከማ አባባ ሰለ ከረ ካናን ጀራው ገሩ ቆርማቴ ቺ በውንሳ አርገምርከናይ ቦደ ካሚ ከራቱ ጉጠይ አካያት በይ እንገና ከንቆራታሙታ አማስገሩ ጆለኒ ቆርማታ ካና ሰበይ ካሚደም ግራ ካንሚደም ግራ ካኒ ቆርማታ አርገተ ግራ ጋራገሩማ ጆለ ወረጭሞ ካኒ አደባሱ እንደንደዋን ደ ከዳቦታ የ
ኢጆለ ሀጋሚቱ ቆርማት ካናፍ ቆጳይ ስላፉዳቹ
አማለኮሳን ባንዳኒ ጆለ አማለኮሳን ታማኒ ደብራ ግራዋን ከዚ እንካባለ ጆለ አማንከካ ደኝ ያደባሱ እንደለውማ ቆርማን ለተመከዘ ነው ትከንከው ቆፋው ለተመከዘ ካኒ ጥንዶ ወንድሮ ደሙራ ሰብረቲ ረኮን ከቡም ኡመነ ካኒ ኢሳናቼ ያንቺ ከቆርማን ካንተውዲ ካኒ ሙአማ ተበገረ ካናደበገረ ገሩ ኤግዛክትሊ ለኮንታን ካናዳ ካንጀሩ
አከዳ ጋውጅዱት ናኖ ኦሮሚያ አለ ከሰለታናን አላለታናን ነሚ ሀግቶ ኮብልብሌቲን በራቶቲ ኦሮሚያ ዲዮ ታና ቆርማት ፍዳቹ እንደንዳኔ ማልጀናን ዱራ ባራኖት ሪንቱሬ አግጂ አፉሪሻኒ በርኖት ሪንቱሬ ዱራ ደረሳ ጀቻ ጋፋቻ ቱራኒ ጀዳኒ ዱቢንቱ ንሳኒን ባቴ አከ ቆርማት ዱራ ዳባርሳን
ሳይ ነገ ያንን ደጎ ኢሳን ደቆል ኢሳን ነጋባቴ ሲንጅሩ ታይስሞ ፎርማና ደረቱ ንረቲኒ ከንጀሮ ከአከብያቲ መረተኔ ከኒ ያደበው ታማለ ከንዲፋኒ አዴራቱን ምህረትን ገሬ ከነደባቴ ጀሩሚት
ዮም ድትዴቢያኒ ጀቻለ ገንተኖ ቦፊት አምባም ዮም ፉዳታኒ ጂአም ዱባትሞ ካወጋ ካናንዲ ሰሞ ቆርማት ካዮም ፉዳታና ማካ
ቆርማኒ እንባን ቆጣ የሮ ቆጣው አማ የሮ ገዴ ትንከነን
ጋፊ ቢዮለ ሳዋን ታቴፊ ሚኒስትራ ደቢ ሱፋደንዳ ጀቹና ኩሞሮሚያ ጋፈደታን
ጀቹኒ እኒ ታኒኒ ምርካናው አማቆጥ ይነመገደም የየረው ምራፍ የተነገረው ዲዮቴ ፍንከነ
አሃ ወምታቴ ፉዩ በረቶቴ ኩታ ኩዳኒ ለማ አግሁም ሄዱ ታውዳንዳን ካውሮሚያ ከሳ ስለቆርማት ካንቆፓ ፉዳቹፍ ቆፓን
አይሳ ለቆፋ ምቲከን እንደንደው ካን ተባነኝ
አይላ ሞቦፊቴ ያበራለ ጉዶ ገለቴ ፈነኩምሬ ፉሌ ጀነ ወንቲ ቆርማት ኩታ ኩዳኒ ለማ ካባራና ሐምቢሲ ጀዳኒ ወማህዱ ማጋዳዶ ወጅረን ሀጊቶኮ በረቶቲ ኦሮሞ ሄዱን ዋንን በራተኒ ፊሃ ቆርማት ኩንዱራ ዴረፈሙ ማሌ ጀዴቲኒ ጋፋቹ ጋፋቻ ቱሬ ጀዳን ሀጊቶኮ ጋሬ ሞርሚቶታ ጋሬ ሞርሚ በረቶት ኦሮሞ ማቲ ፊናም ሄዱሌ ደበላኒ ሐምቢሲ ሴ ጋፋቻ ቱራኒ ጀቹን ዱባት ወርጋፈነ ጀርከይ ሳቶኮ ደርጋጎ ጆሃር ማመዲቲ ሁጂ ጋራይ ኦሮሞ ፕሮቴስቶ ካናሞ ሞርሚ ኦሮሞ ጀልቃባኒቱ ሐምቢሲ ሴ ጀዳ ሚፈከን አፍጋሬኒ ኦሮሞ ፕሮቴስቶ ካናሞ ጋሬታን ጋፋትቱን ኢንማኒ ሐምቢፍቴ ጀናን
አኮማ በከሙ ኦሮሚያ ከሰቲ ባትለ ጀሃን ደብረ ፈርኖኒ ሽርና ከነማይ ቱሬ በረቶኒ ቆርማ ተብያለሳ ፍለተን ዮትካቴ ጃሻኒፍ በርኖተ ሽርና አርጋቹ ቱሬ ከነራ ካንከ በረቶኒ በርሲሶኒ ፊማቲን ቢሮ በርኖት ኦሮሚያ ኩና ሙላን ጆለንቱን ህንቆፖፍኔ ስርካ ቢያለሳቲ ዱርጎሙ ሂንደንዳኒ ከናፍ ቆርማን ኩናቺ ደረቴ የሮን አከደበላሞ ፈንጀው ጋፊ ደስኒ ቢሮ በርኖት ኦሮሚያ ዲስ ከሰቲ ያደ ከን ፉረቴ ፌደራል አፈቀድ የስ ረጋቀውና ሞቱማን ፌደራል አገሩ ያደ ከና ዲዱን ቆርማትኒ አከፉረተም እሰ ኤገን ሙርቴሴ ቦዳ ዱሊ ኒገለ ዱሊ ኩነስ ቢልቢላን አዱኛ ጉቱራ ቢየከሳይስ ቆርማን ኩና ከደብው ከዳቹ ፊት ወይዋቹ እጥቡበ ከዳፊ ወይዋቴ ሰከናለ ወሶይን ለገፈቲን ገረ ቆርማታ ተትደማመ ተርካምፊን ኢሰዱማ ፉለተሙን ድርከማቴ ተርካምፊን ዱማቴስ ቆርማቲቻ ባሰኒ ራፍሱራ ቆርማን ሀከጉለ ቦዳ ቻልፍነ ኢምባፍነ አመለ ሂሬ ዱማ ከለስ በርኖት ከፌደራቲቭ ከነሜ ቱሬ የሮሳይለ ሀርከ ከኑ ኢምበርባነ እንማቱ ክጂባ ያድጆን እብስ ከንምት ሲነኒ ሰነራ ካኔ ቆርማን ኩን አከገት ቢፈም ወረን የጆዳ
ቆርማት ካን ነሚ ገድላክ ሲሄን ጆ
ዱራ ገራ ማቲስ በርሲሶታን በራቶታን ዲያታ ቱሬ ኦገዮታን ዲያጃ ቱሬ ሰምቦዳ የገሱን ዲዳሜ ዱሊ መቃወሮሞ ፕሮቴስቲን ጋ ዱለ ፈንደዳቲ ጉጂ ያጃን ደብረ ካነ ጎነማ ቱሬ ዱለ ሰንከሳ ተኮከናቲ gaddidamee booda tarkaanfiin qormaata baasuu kan murtaa'u koreen dhaabbatee koreen sun sadarkaa adda addaatti irratti hojjetee qormaaticha harkaan gahachuu danda'e.
Koree jechuun koreen tun ta'a.
Walumaa galatti qabsaa'ota Oromooti jennee deemuun gargaara barbaachisaadha. Qormaanni kun akka hafu maatiin barsiisonni barattoonni qormaanni guutuutu gaafataa ture Oromiyaa guutuurraa jechuudha. Qormaanni kun akka dheeratu gara fuulduraatti akka dheeratuuf gaafataa ture sun hin didame samboota lakkoofsa biiroolee barnootaa aanarraa hanga federaalaatti intarneet irratti maxxansuudhaan uummanni addunyaarraa akka bilbilu godhame. Kunis hin fudhatamne dhumarratti. Qormaanni harka erga seenee booda hojiin hojjetame tokkoffaa qormaanni kun qormaata sirrii ta'uu isaa mirkaneessuun barbaachisaa ture. Kun egaa dhibbatti carraan dhumaa mootummaadhaaf kenname qormaata kabajaadhaan yoo haqxan haqaa yookaan ni baafama kan jedhu kalleessichaaf dabalatee warreen qormaata keessa jiran hundaaf raabsame. Kun egaa hojii uummanni keenya waa hundaan wal ta'ee waliin dalagee injifannoodhaan irra aanee goola beedha. Uummanni Oromootii fi akkasumas sabaasabni Oromoo biroo kan Oromoodhaaf naan keessatti hirmaataniiti kan injifannoon kun argamuu danda'e.
Wamtaa Teefuyyuu akka ministerii barnootaa obbo Shugguuti jedhutti qormaati kutaa 12 kabaranaa dhiyoottuu gaafiin itti kennamu beeksifama. Taam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiitee deegii jalqabne deegiiqaa hamma deegiiqumaa 11 garma 81 nuuf taam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaaf uummatisi. Akkuma reefu illee oduu irra dhageettanii ardaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan Memooriyaal Dee jedhan guyyaa dhiiraaf dhalaa waraana Ameerikaa keessatti lubbuu dhabe yookaan ammoo waraan sun keessa tajaajiluu jiruu fi waan gargaraatiin biyyaa hojjetitti ulfeessanii rakkoo isaa irratti mari'atan gara qophiitu jibee san deebisa.
Guyyaan gootota jalqabaa kan ayyaaneffatame bara 1868 keessa ture. Ayyaanni kun bara sana bakka awwaalchaa as naannoo Waashingtan jiru Arlington Cemetery jedhamutti kabajamaa ture. Waggaa waggaatti uummata miliyoona 4 ta'utu bakka awwaalcha kanaa daawwatu. Bakki kun Yuunaayitid Isteetsi keessa bakka awwaalchaa beekamaadha. Lafa heektaara 250 kan qabu innaa ta'u waggoota 100 hedduu dura mukkeettii dhaabamantu keessatti argama. Awwaalcha kana keessa dhagaa adaadiitu dhaabamee jira. Kanneen 400 ta'an barreeffama bifa warqee ofirraa qabu. Kunis kanneen badhaasa meedaalii jechuun badhaasa waraana biyyatti isa olaanaa argatani. Bakka awwaalchaa kanaatti kanneen awwaalaman keessaa hoogganoota siyaasaa, aangawoota kaabinee, abboota murtii mana murtii muummichaa, hojjettoota dhaabbata hawaa yookaan astiroonaats, atileetota dabalate, hoogganoota amantii, narsoota, garboota duraaniif oduu gabaastota dirree waraanaatu keessatti argama. Bakki Arlington Cemetery jedhamu kun duraan qabeenya akka'oo George Washington ture. Bakki awwaalchaa kun awwaala loltoota kanneen waraana seenaa Ameerikaa keessatti wareegamaniitu keessatti argama. Miseensa waraanaaf jalqaba bakka awwaalcha Arlington Cemeteryitti kan awwaalaman William Christmani. Caamsaa 15 bara 1864 loltoonni eenyummaan isaanii hin beekamne asumatti awwaalamaniiru. Namoota eenyummaan isaanii hin beekamne kanneen 5,000 ta'an kabroon illee bakka kanatti awwaalamanii jiran. Bitootessa 4 bara 1921 Kongirasiin Ameerikaa loltoota Ameerikaa kanneen lola addunyaa tokkoffaa irratti wareegamaniif eenyummaan isaanii hin beekamne akka addaan baafaman raggaasise. Kanaaf siidaan awwaalcha loltoota eenyummaan isaanii hin beekamne illee achitti argama. Garboonni duraanii 4,000 ta'an illee bakka awwaalcha Arlington Cemetery jedhamu kanatti awwaalaman. Kanneen keessaa tokko James Parks jedhamu. Jalqaba bakka awwaala kanaa kan qotan illee isaan turan. Bakkuma kanatti dhalatanii achumatti garboota awwaalaman keessaa isaan qofa. Pirezidantoota Ameerikaa 2 bakka Arlington National Cemetery jedhamu kanatti awwaalamaniiru. Jalqaba bara 1900 keessa William Howard Taft, bara 1960 keessa immoo John F. Kennedytu asitti awwaalaman. Lammiiwwan biyya alaa 65 bakka awwaalcha kanaatti kan awwaalaman si'a ta'u kana keessaa rahidun lammi wan briten yotan digdami jaatu achittawalaman enyumma sani kanin bekamne dabalate kudanimmo lammi wan vietnami misens worana america maramiti kan arlington cemetery tawalaman kan achittawalaman kan neniero amma worana ratti bobba anif gedemoji woranati erga bara dibakul sagalifa furtami saddeti qabe guya kamisa jechun guya gotuta dura loltonni america murna sadafan alabat tiqqo bakka awalcha kana dabu wagga kana loltota kuma tokko olta antu alaba kuma dibalamaf kuma digdam bakka awalcha kana radaban loltonni kun awala loltota ofisani be kanirralle alaba dabaniru awala kana toraja affa bakka america kesa nama gaddisisu jechun waman sababinsas loltonni tora kana ratawalaman lola america bodena kan iraq ef afghanistan kesat kanen wore gamani President Barack Obama guyago tota kanat sirna heddu gege suf karor saniru kana kesa iroto afdubarto ta warana united states kesa utu tajajilani duan kabajan yadatani jiran
So on this day we honor the sacrifice of the thousands of american service members
guya kana iroto afid burto talmiwon america tajajilto ta warana kuman lakawman kanen erga halella fulban kudatako aslubu sanin waregaman gotota america kuma lama fi dibbala makannen waran afghanistan ratti wore gaman kan itti yadannudam
gare tajajila gadamojiwan waranaf misenso ta warana kasumas ugano ta gameyi kan warana walin har aganama white house kesatti cire walin qoddatani jiran boderras president ichi bakka awalcha arlington national cemetery jedamut targamudan awalcha loltota enyumman sani himbe kaminirra darara ka aniru qoppin amerikaf ummata she kanarra kanuma torban qoppi biran hangawlit deebinut nagat
tamja kaso jirtan turradoni vioe saganta afan romoti meserba billy ray cyrus kan resani kenna give all wan qabcu fahet kenne jeda qoppi garda sanaf
Called him Sandy Kane Few folks even knew his name But a hero, yes, was he Left a boy, came back a man Still many just don't understand About the reasons we are free Can't forget the look in his eyes Or the tears he cried As he said these words to me All gave some Some gave all Some stood through for the red, white, and blue Some had to fall And if you ever think of me Think of all your liberties and recall Some gave all Sandy Kane is no longer here But his words are all so clear They echo throughout our land
Tam jaga sujjitan turrada ni vioi saganta afan oromoti Billy Ray galatefanna Qobbinten tardata numa qobbi boriti ni wala garra gam kennan nagan nubulam saganta afan amarajalqa
To help their fellow man Love your country and live with pride And don't forget those who died America, can't you see? All gave
gave some, and some gave all, and some stood through for the red, white, and blue, and some had to fall. And if you ever think of me, think of all your liberties and recall.